Solid Mona Boy. Local Quatia Book Barizona Tigana Yakaway.
But Drake Zona. Yakale.
Come on, go on, Nanga Mozi. Golden Sandy Banyuzi. Ugado Alanga Yanyazi. One hour Banga Pito. They would want a woman. Guana Goma Wanyanya. Only would want a woman. Guana Goma Wanyanya.
Wamilandu ukapitia wakushimika upanga loti bloko pali ponse wakulimika unawamisale yecho mulandu wanifundika ningafuneka freeless match wanifundika kukala fudu iwe nishini lumande miwotele la skini ufwanika charapanganda mkuona nani ponse waganiza ninapanda ngani kupanda kansine nishini napayandia na washikulu ukapitia wakupundulila pelo ladies wakukumbila kemulungu anapanga kupandia era nonda munzi wonse ukapitia wapundia zina
Nonga muzi, alagoli onzende banyuzi, ugado walanga nyenyezi, wana wababanga pito, ndikutwale kwa mama, ngwana goma we wanyanya, ndikutwale kwa mama, ngwana goma we wanyanya.
Ichi chigalo ni chimpopo, elo ni sachikata, sichifuna bagai wa mpopo ha. Kumbuyo ni chidufla, dufla, very stable, putingani buffa, buffa, No more hafu, hafu, buddy. Vama hafu, vama fapo, fapo, fudi. Naka life kamu easy, easy. Siwa diapo, diapo, ngani hapo, hapo, Uli avuta mwadi pachipanda. Sanka zikika ngai na chivanda. Hawa finisa bagai vima panda. Hawa finisa bagai vima panda.
Kumba kwa kwa ononga muzi. Kala goli onzende banyuzi. Ugado walanga nyenyezi. Wana wababanga pito. Ndikutwale kwa mama. Ngwana goma we wanyanya. Ndikutwale kwa mama. Ngwana goma we wanyanya. Agoma be we lio goma we. Ayako we oyoba we. Ndikutwale kwa mama. Ulazungwana goma we wanyanya.
Zini believer manga unama. Yo body bounce manga utaya de mama. Pase kambombo mbali keli. Choka lelo unkalembe kaya muzori.
Pepa mu magazine ndio wa vele ngazi maisi kwa tiza kia ndio wa bule mazimuna bao mungandi ya ula la molini yeteze la kumuseo akuwane na mieni
Goma kwa kwa ononga muzi Kala goli onzende banyuzi Ugado walanga nyenyezi Wana wababanga pito Ndikutwale kwa mama Ngwana goma we wanyanya Ndikutwale kwa mama Ngwana goma we wanyanya
Yeah, it's your boy Drake Breeze on this one. Hey, I'm Solin, where you at? Salute, I got you. Your D-Jones must know things are going.
Yeah.